Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare jena e lewru desambre jena yamde soki nokku no dirter kay ba jabate dum min gonde ko don kabaruji di ilande yontarnde fuddinde solal o jabi do en jokkiti to dum kikir aljumare hande na. Sembe kabaruji di anni kawtal sappo di do bal ko noddiri bienal de la photographie don ko yowi do photo ngaji don fuddi alkamisare kenyan lengalure pamoko de wattu jono fab yoto yalla hono fina tawaji di kan yubbindrede de de do nokkule furo pelle societe civile ngonde nokku noddirte nyafunke be kwaliti metti mabbe sanne wayde ndena kanya fa yotto ko kurangaaji tadjat lengalure mabbe de connection dum bi wala ton dum buri hitane nyaloma hande no fedde noddirte amrtp nde be puddi batuma be dum woni alal bar jabbi non de le o do bot faabe jeyalon be kan yafinirde kon ayri bangal neldude jawlel de dew beme ande ton di won sembe kabaruji dum jogi non do betande di bismillah modon e hedate Umar way galu jodi do micro di do kanko noddirte Mamadi Keita won to boggi jamde to kawtal sappo di do bel ko noddiri bienal africain de la photographie do fuddi le ngalure bamako de ko ni fana mudu faabe kolli ta photo ngaji le rumde de be jawadu yalla hono le dele de fukani holitirte ko nayri bangal fina tawa mudu ngal do kawtal fuddi le jetti lewru decembre do fuddi mayan fa le jetti lewru fevrier waror ndo fa keben famtar kedde Mamadou Sama Seko e Fatoumata Mayiga
ko buri tapande jeddo yimbe tedube runde afrique photo ngari ngal lo kawrtal yo nokku moddo sanne bangal totondral hakilaji kala golloobe e le kabaru photo sedike be do gonbe tunbe
yimbe fuddi famde darnde rewbe darnde rewbe le golle photo photo fumu debbo waddi a tawan won koro hande en photo an jogi darnde mawdo le leydindi le leyde de fu mali woni ko hono mu wala e nawtirade photo
photo est plus consommé
goto ardibe ngal do kawrtal bundawantir ndikung holti wide fina tawa yo jati nuga
Si le Mali peut aujourd'hui
Feko taweti dalaji an kewi le leydi ndi haday dum wande bienal leydi mali ndi an hani hunchude hore mun leydi afrique fu hunchana fina tawa hore handen tawangal amen min kunchanta hore
notre devenir notre héritage
lamko be malibe holti wide hono gal do kawrtal hala tan latade nokku kinibe kabaru foto tan ka dum lato buri fuf nokku mobo jokolbe bangal yilaji
dido kabaru dum ngonde hokkude on le ngalure kayne do mba hebdi do beme ame ande to son gadi do on ngabbi do page facebook kanyo compte twitter sidio tamani pelle societe civile ngonde nokku noddirte nyafunke be puddi ton majere mabbe dum won be ngadi dum alkamisar jabbi nonde faabe kolla metti mabbe ko nayri bangal wayde ndena gulengal lurde kanya fa yottono kurangaaji ngonde tajirde be kwaliti dum wiide dum won connection internet be kebata dum an buri hitane wattu jono lengal lurde nde be jirno lengal lurde fu be jeebe kokkoy bataaki mabbe dum won komandaw ngondo ton o wayde jangirobe fa yotto sukabe hewbe classeji di kanye bangaji du galato e salngaydo be kan jangirde dum won tidallaji ko ciudi ekol nokono de djeni fa jotto da sakala ba jogi wattu jono li lamu kolo kanyo be mbidi do tidallaji mawde be gonde madde don ton ka do e tayde fu be mbile hitane 2022-2023 be jalo dido tidallaji kan hebni rede jogala tiagal mududu be mbi ciudi ekol goddi uduno ton di kebi uttinde Ousmane Nyali Boudi
Djeni Essaka Balla kanankobe bangal jande ana kuyin jamarande do imadramu en do kabaru jande kanon ko lati fu ciudi lekol di be kolitiwde ana joggi tidallaji lasina taraware kan woni conseil pédagogique kedjado di commune ngaji didi
la logique
so gonga om en jidi tawe ekol fu tawre janginobe jeego ka so min kebay dun min golliran ko wodi ko janginirdi di ana kewi tawe janginobe ngala hen
vraiment à la norme
e wi hore ju comité gestion scolaire primaire a djeni kabaru jande leendu sudu lekol ana buba bernde fuseni keita holiti wide janginobbe ana kinni jande de ana gollirado no haniri kanon holiti wide ko mettibe yo bonugol bangaji di kanye classeuji di
sukabe jangobbe ngaran bete kikide robe e worbe jangino fu yo pay lunde mu e be ngara gollido golle mabbe hono no haniri no kami gonti alla bangaji kanye classeuji
do wonno ko Ousmane Nyali Boule ben studio tamani yude djeni
dijeni en gardan nokko no dirte kay ba jabaate ko nayri bangal hebudi liddi be quality dum wana ko yafe leful may mabbe ngobe no dirte do fleuve senegal ngol be quality wi du yoga liddi mabbe di fu leele el godde iwrata non be quality wi le ngalure de fa kebe famtaade fa de kedden ali sisse mamadou samaseku
saleng lo kemen segen te ben kemen duru manoko kemen nani
ko hewe defobe le leede amendi fu liddi euroji salladi buri sodde sabi le wi mabbe kanji buri yafude burde liddi mayodi setu bore njeyo liddi lumo mango kay wonko sifoto do hen
anga jige daga
joguli ana tidiga fu ura kapten den choda kilo mum fu temere jeje debe sap min chotra yibbe temere jetti li euroji tiagal warde kartoru mum fu uina edit e temere joina ujunaji tati waye sotrinde kilo mum temere nay na temere nay e debe sap dum watta so yimbe fu ana choda li ana pandi joni le mayongo
awo be kam en ka holiti wi do kulleji fa he fu sabin bini dum buri fu barrage manantali o adama traole awo
agela bazi rere ni
awnya ti dalla ka fu do barrage manantali iurata sabu so ndiyan wala ton sanne liddi di pandan nu wadan kutteji mawdi
wodi jege gele
andinde tan wiide le lamu kay liddi gaddete todi ko he fu le leedi mauritani na senegal iurata
fedde neb noddirte am rtp nebe ngadi batu mabbe alal bar jabbi nonde le o do batu faabe jowto wattu jonono be kan yaafi nirde newldude jawlele do beme andi tonon be kolitir wiide idume ima draydi be gonde wadde wattu jono ali sisse kanya fatumata mayiga
nawtorade telephone yo dato lobbol mawdo yerwinde golleji paabide banki kan buytude nguikaaji wakati no yimbe be nildondirta kalsi non holitir wiide kanko seydou pona sankari le wi o do lamido fedde mom noddirta conseil de régulation ngoldo latol anayada edo golleji ngatte du beme ande to hande
ki isi
hamo woni mo nawtiraaki buudi dum fu fa farati nguikaaji sele dum dum warra dum laata sababu yirwininde kebe leydi ndi
de son industrie
naw tortobe kany en ka ana yidi choggu halugol e telephone kany interneti buito kumba tangara woni lamido waldene
nous devons également
den kany gollude do buitude choggu bembe de appel ngaji ngattedi choggu répondeur kanyadu sar ite pisma
karsim
o do nyalamo wadi le wattuno yimbel ngombe do beme ande to wondi wulitaade fewde e golleji di yimbel kumani be golle telephone le leede amendi wondi wadde landin be galdo kawrtal holiti wiide himmeji mabbe di waran huncenede hore
wattu jone ngada halde dewgal hakkunde rimdaabe idum anda sanne le fina tawa le leedi meden di so tama nokkule goddanto do horsina nokkule goddanto do dum horsinaaka wadobe de do dewle be koliti wala ko be ngadirta do so na fa battina endam hakkunde jamarde do etade fu andambe kabar cialal kay koliti wiide wattu jono iru wadi waddude tid allahji goddi kasen fa kebben famtar kedden ali sisse fatuma tamayiga
hebude beengu lobbo kany sunugol endam nom yimbele yogabe yiri dewgal hakkunde sakiraabe nga wana non dum wordi feyi to singa yogaji lewi mabbe so kawral hebaka hakkunde yimbele didom bamondirbe dum ana wawi latal sababu bonnude endam
ga dewgal endam wala e dum hada sabu so be didom be dewre and wawi latal sababu bonnude endam minen kam dem bamondira dum hunde wonde dum min tawi ka joni min tayki tiki suga be yida bamindirde hurtininde den dun ana wodi sanne ka ana yidi munyal so wana dun so basiji di kewi hakkunde yimbe didombe e dun way latade sababu bonnude endan dam dun woni ko hana
wodi binani balma farali
lewi jinan kobbe dina alslamaku oka hadai dum fi odo golle ana wadeno sanne le wakati annababe na holitiri wida alasan ba odo jinanke ana haltana men dewle ko dina alslamaku o hadi
ba mer
innirado bingel ma redu kanye taniragel ma bengoni ka hana bamde e dewgal
iterine
juude kanko alhasan ba dewle hakuna sakirabe ana jata no ko boyi hono datul mawdo hontondirde yimbe idum wawi latade sababu yajinde galle rende tawangal
se marié directement à la fille
de amde dendu e dewgal basi fu wala hen hono no ura ana werino dewgal latto sababu hawrininde yimbe mo ininde endam
forcer le lien de parenté
yimbele andan be kabaru dogotoraku kanyu enka holiti wide kiyang bedo yimbele pamundiro be anawawi wanyondirde bedo dewle woni sababu nyawuji fahi fu kebetede tawangal lewimabe Dr. Ismail Dambele wonko haltan tamim dohen
en wayla tare sababu tidallaji yoga sabu yimbe hok atawan kiyam mun en jadata won group kiyam godudo di kana hawrude soni diddi kawri on bawata hemde he bingi
dunke en andan be kabaruji bili de fina tawa kanyu enka ana wajo yimbe wada ko wayi fu yalla ana yirwina hono sidi do dewle sabili wima be majugol be do dewle lato sababu majinde yoga e fina tawaji amin
don garten haddude bete hande kabaruji dum en gonde hokkude no iwde nokko no dirte do kay min biyan min joto on sanne helade hejo jame kabaruji foro ma hebdir do bema me ande to so ngadi www.topresujotamantopre.org no noddi odo numero mere mere 37321 fande fande fe no kon andiro no do e ser yewtere meden de an wodi wassalam yewtere meden de waran yowa do kantin ngaji nay gondi le kap mottitobe kolitiwido ko yata sukabe jangobe jande le leyire ujinaji jeegom kany en gonde fabire ton ko nayri bangal nyamduji do hejjo mabbe gobno dirton payisu go ngodo hejjo wondube waddi imma draybi yo fedde UNICEF PAM kany CNRC fanjotida IRC kany en gonde waddi do goli sarabe suka wombe tombe kany suka be fu kolitida no belti do hen sanne fa kebe famdar kedde Mamadou Samaseku
fandango hejo hebude sukabe yalla be kinno jande mabbe no holitiri Aminata Mbayga kinido kabaru cantine le gollirde pam to motitun
nous avons
sapo e jeddi ecole mi golli data e sukabe jango muy e barata e ujunaji jeegom kanye temere jetti fa ko buri dun ujunaji tati e temere nay di ka fu rewbe pam neldan kalisi o do compte de cap kanye dun ewan ko manki ecole o fu
pour les repas scolaires
yimbe le hobbe no ngada imma draji li ngo hejo PAIS ardibe pelle jangnirede kinnoto kala ko woni sodugol nyamduuji to yure to no dugu file boore woni horejo CGS on don nokku o
bo onde be
minne noddata yimbe kanbe defude min dokka be ledde kanye julbe ko be mankira fu min dokkambe som yaa di fu ko soda fota ko be ngada list kamari mun ko hebete ga ko min ciotta saata mi den ciore feetew
kagana abbi
denna suni di do somaji di waddama wonande CGS robe gurede pian dabare defande sukabe be
nan so miɗen gara defude min piisan min gadda ndiyam min law ƴakkake tafo min puɗɗa defude so ñamdu ndu ɓendi min noddan directeur o wara ƴeewa no ɗum hani feccirede sukaɓe ñaman fa kara ley kenam rewɓe joyon defata gay ñanden fu ɓamde altinere yaade aljumaari leɗɗe gonle magasin o neban won ko manki fu min coodan miɗen jogui maaro ga
wattu midi sukaɓe nokkuji yure MLR jallangu kinoto ñamdu e lesifa yambere eɓe meltani sanne ñamduji ɗi
ñamdu ndu ana weli somin koti cuuɗi min ñamata kasin feydu ñanden fu miɗen dokke ñamdu fa heewi ga joni min tili ñamde ɗum weli sanne min kaari min naɓanan kedde mun mirakoye amen Allah e payes miɗen ñama saate ɓe defa ñiiri oro ñebbe na du maafi
ɗiɗo kantinŋaji ɗi nalato sababu sukaɓe jaaha l'école ɓe kinno dun jande mabɓe
classe fu sukaɓe temdere woni hen ɓamde classe goɓo fa yettade e tato ɓo classe joyoɓo kañ e jeegom ɓo beete fu sukaɓe mum ɓuuri ɓeydade wakkati yettino sukaɓe mo fu darna hoore mum ko ñamete ka handen illa cantine o waɗi fey sukaɓe classe goɓo ana ñama ga e min mbowni ɓe ɗum
amiri en gure ɗe ɗum nan kuyani sanne fabaji projet o fewde jamare nde
payes ana walla min ley geni amen ga sanne ɗum ana laata sababu sukaɓe jaaha école ɓe keɓa andal cantine o ɓuyti tiɗallah sukaɓe jangoɓe kañi e saraɓe nde ɓe jeehi école fu ɓe ñaman fa ɓe kaara ɓiɓɓe amen kañi e taniraɓe amen ana janga nafa mun waran yiyede ley leydi ndi
projet PAIS timman ley nduɗo lewru décembre 2022 ka jamare nokkuji ɗi na gondi hinnade golle jardinier yalla joktitade kabaru muɗum sifaji faaba goɗɗi dun na woodi yalla fa hande sukaɓe hoyfuɓe gonɗo e le région o na heddoro kuyam ɗum ɗo timminta yewtere meɗen sukaɓe tous les enfants du Mali hande mo hebani en Fatoumata Koudio gonnodo to muttitum on jarma hedade yo en ji yontere warore.